city boy from the city. Wesh wesh. With your tender. Gabo Melinda. Tira hihi. Bionke bionke na bionke ni bionuko rakushe mezo gomtiba. Kazi tuwako wena rungweta mama. Ndi abu nuhonye tuwe tata. Gabo Melinda. Tira hihi. Bionke bionke na bionke ni bionuko rakushe mezo gomtiba. Kazi tuwako wena rungweta mama. Ndi abu nuhonye tuwe tata. Kazenga daro nda bito murundi niwe Mawoka mkunde shoka nyamba kuta indo ya fesi Uwe mshana iwe mkutusha Deru kanditaka winiwe kazunga daro nda bito kesi uwe msini Tariyo kandoko aliaruka hii ya kakusinga fesi Nemcheni wonga wachira umbosha Weshe tore vyanye Yonye Bitu no heri kusinga Weshe tore vyanye Yonye Bitu no heri kusinga Oburu njibwa inete wine ndiro Shemezi wako misho kcherari Urika sheshe Shemezi wako rebe nchochezi tuziri yao nizetara Noha koro tako zire muka wakani soku ingana
Jira usasi mwana mwetire lwa mwembi
Nabani ingani uri babitebea
Obulizi mwini
Bitakura chukopa chinywa
Na yesu akashaba chingure
Manjini tueo Weshe tore vyanye Bitu no heri kusinga Weshe tore vyanye Bitu no heri kusinga Onkore viji ukwe basetao Nakungarama manjeza ukwimuka Onkora binji hati ninyo tuwa tata
Kuzima ni binji weshewe
Weshe tore vyanye Bitu no heri kusinga Weshe tore vyanye Bitu no heri kusinga